the ladies. Go down low. Come on. Napendo unavokatika bila hata kusita. Kwanza ukizikwenda nabaki nimezuba. Napenda vile una when you with. Wengine wanabaki waki copy paste. My baby, yeah, 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 yeah. Baby, dance for me. Oh, my baby. Nikaambiwa sikusikia, nikonyesho hadi picha. Nikalenga nilipokucheki ma nikajicheka. Up to date still manajicheka. Siamini yani matuko na we. Up to date still mani mina we. Umenipa na mwana mama we. Na kufeel to the same way. Since to meet my you and losing the flow. The way you make it flow. Baby dance for me. Anytime I speak, I wanna speak with you. Anytime I dream, I wanna dream with you. My baby, my one and only queen. You deserve my loving arms. But baby, please say that you do. I want to marry you. I want to be with you. African cutie, nice and pretty, the way you treat me. Uki enda up, then turn a low. Uki dance, pia vile una flow. Na die to more and more. Kila tu uki katika. Wana baki tu wana wika. Kila nukta, kila dakika. Wana baki designer wa. Kila tu uki katika. Baby, dance for me. Katika, baby cheza, songa kiuno, cheza dada, kata mama yo, baka chini sasa ndiyo floor, oh, my baby. Come on.